Nihano kwijwi ryamya buri wa gandatu mu gitondo saa 12. Oliver Ngoma akomora ingazo ye mu muryango we. Ise yacurangaga harmonium. Yatangiye kumwigisha muzika Oliver Ngoma afite imyaka 8. Mu 1971 ubwo Oliver Ngoma yarafite imyaka 12, umuryango we wose mukiye wa mukuru wa Oliver yahize amashuri y'ibaruramari comptabilité muri district d'Oliver. Ishuri ryafite orchestre yitwaga Caposud. Oliver Ngoma yayijiyemo icurangira gitari. Niho twumvise yitwa Fi.
Yeah.
America ikiganiro dusuke Oliver Ngoma yacuranga cyane cyane injyana za afuzu sus na afropop mu gihe '95 yahuye album ya kabiri yitwa Adia iyo yamenyekanye irakundwa cyane nk'iya mbere bane Adia rero n'indi yahaye izina iyi album ya bibiri ya Oliver Ngoma Ijambo ya turasuka butanda tusakuye mu gitondo Facebook ya radio yacu email radio yacu @gmail.com Olongoma yasohoye album imwe yitwa Sevani niyo yonyine itakunzwe nziza iyama yitwa Saga yasohotse mu 2023 Olongoma yitwa ku itariki ya karindwi y'ugatatu mu 2010 mu bitaro by'Iboville umukuru w'igihugu cye Gabon yasize irwaye impyiko yagiye kiri mutwe yari afite imyaka 50 n'umwe avuga yego bari rajitandize ku media kuri Olongoma gahatuma gato ucukire Usibutse wese bumwe dusuke ushaka kutumubwira muri mateka y'ubanzi uzasukushoboye tujana kigawe gisaga igihose kuvuga kwa dubene uzitwa kamo radio afrika doko hante bigo maze rusana namwe zimwe kungana abashimye bari bitwa biri cyangwa ngebe ubugoro